Nisba Records.
Is your boy with you? Let her one upon this. Ulize toka nyumba sirikari, ya inachojua moyo ukombari. Mama watoto wangu si halali, hata kwa watumishi siripokari. Inachojua unanipenda hani, nikoso dogo dogo tepuka ma. Ludi mmeo dendari na oza, nimebaki mzoga injeli na konda. Oh, 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 dudi, dudi, inapita. Oh, 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 dudi, dudi, nakungoja. Tena mwambia nilikosa, anipe tu dakika na nimpigie goti. Tena mamangu homo ananuna, unapokuwa mcheshi naye anapoa pote. Makubwa hata usiku silali, na chongo sijeni takawa ndoto mbali. Kumbuka hata bifo ni kumari, kina Jennifer Caro walikuwa tumabote. Najua ya kuuma ndani ndani, ya nifikie wewe rudi home. Nashindwa hata kufua vya ndani, kwenye mama tapishi na yu wasirali. Oh, oh, Judy, Judy, my feet are oh, 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 Judy, Judy, my congoja. Mashine una shaga shaga, mapendi ya wali ya metapa tapa. Waloni itavika uawali, wali ya kwa mfuko sabu sinahari. Nimengi wibu kakutenda wewe, ulitaka mkate nikakupa mawe. Najua mora ali nipa wewe, uli tujenge upya meacha ya kare. Oh, 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 Judy, Judy, minapita. Oh, 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 Judy, Judy, nakungoja.
Yeah.